Ngakho, nanku umbuzo kuwe namhlanje. Ungazethemba ngempela izethembo zikaNkulunkulu? Ngempela ngempela. Uma ubuka zonke izinto impilo eziphosa kuwe, ngakubi izethembo zikaNkulunkulu zimi ziliqiniso. Ngikubingelele, ngikwamukele futhi eNkosini eFresh, ngingusibonelo uPT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Bheka ngoba kunzima ukuma ezethembisweni kaNkulunkulu uma usabhekene neyikhisi empilweni. Angizini? Uma izimo zakho abantu nempilo jikelele kubuka konke kumelene nawe, kuba nzima ukwazi ekujuni kwenhliziyo yakho izethembiso zakhe ziliqiniso. Ukwazi ukuthi uzoba nawe, uzokuthwala futhi isiphetho soba sihle. Esinye seyizathu ngiwathanda amahubo yingoba iningi lawo labhalwa inkosi yakwa-Israyeli ngesikhathi ibuka emuva engqinambeni yempilo yayo, ngisho emathubeni okufa, kodwa ibuka ineso elibuka kusasa ngesikhathi isajula ngokubuka indlela uNkulunkulu adlala iqhaza lakhe kulezo zimo. Ngakho nakho lakho uDavide ebuka kafuphi Ihubo 138 ngema isibili, ngiyakhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele, ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho, ngokuba phezu kwakho konke phakamisele igama lakho nezwi lakho, ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu, igama lakhe liyikho konke, isidima sakhe siyikho konke. Uma uNkulunkulu ebeka igama lakhe entweni, lokho kuchaza empeleni konke. Ngakho nxashana uDavide egcwele ukubonga ngokuningi uNkulunkulu angenela kukho empeleni yakhe, ukuqonda kahle okwabe kuqhubeka kuleso simo. uNkulunkulu wayefeza inhloso zakhe. uNkulunkulu ngokusindisa inkosi ayigcobile kukhona abantu bakhe abakhethiweyo u-Israyeli, kahlehle wayeveza ukuba igama lakhe liphakanyiswe ezizweni. Singazi kanjani ukuthi izethembiso kaNkulunkulu ziliqiniso? Ngoba zibhalwe ngegama lakhe nezwi lakhe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. I-audio yale devotion eFresh nsuku zonke ungayithola ku-WhatsApp nombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti okulula ungavese nje udownload izwi eliFresh app ngokuthi ungene ku-Play Store or App Store yakho, noma uvese futhi uthole nge-podcast ngokungena ku-Spotify uthi nje izwi eliFresh.